Gerageza gukora ibyiza ibibi bikanyita imbere girira imbabazi girira imbabazi iyuza gusaba nk'igitambo Chikuzi nari kubona Igitambo wishimira Numutima umenetse
Tema mumutima utunganye Unyigishe guca bugufi
Tege kuyawe Undi wa yumutima wanje Uri muse Uri muse Bisemo guora nyizwa Bisemo inzira ya
Mamu